kati ya afro. Nasikia iko na pasto. This time tunaruka kwa flow. Body keep muscling na niro. Ama unatoka jasho. Nika umecheza bano. Ama dufo mpararo. Umondo ni na ngwaro. Nilizaliwa islando. Lazima nifike ngambo. Kisha nikuwe sonko. Naikalika ya prezo. Ama ya Mr. Sonko. Ni ball, ni roll na ni floss. Jabate ina mandom. Tupati baka madon. Mademu akidai mashot. Make sure medunga. Make sure medunga. Make sure medunga. Napenda beat ya afro. Hey, beat ya afro. Napenda beat ya afro. Hey, beat ya afro. Mina dab shoki. Shoki yeah shoki. Mina dab na shoki.
Ana shoki, kwenye kiti mademu wame breki. Nina mado kuliko keki. Nipe tireni kaiseti. Ukisleki tutakucheki. Kama doki tutakupona. Ebu katika badaye tutashona. Ebu katika shoki kwa kona. Piga shoki kunja magoti. Piga shoki kunja magoti.
Mina tabla shoki. Shoki yee shoki. Maniga na shoki. Shoki yee shoki. Mina floss na shoki. Shoki yee shoki. Cheki na ball na shoki. Shoki yee shoki. Tuna roll na shoki. Shoki yee shoki. Chapa chapa shoki. Shoki yee shoki. DJ party shoki. Shoki yee shoki. Stopa jene shoki. Shoki yee shoki. Jene ami shoki. Shoki yee shoki.
Everybody to the left. To the left. To the right. To the right. To the left. To the right, to the left, everybody to the left, to the right, to the right.